just praise the Lord today, amen.
Skoro Mungu tena siku ya leo.
We thank God for Christian families that worship together in the house of the Lord.
Mungu kwa sababu ya Kristo wanaoabudu pamoja.
I'm a firm believer in Christian families coming together as a family in church.
Ninaamini zaidi katika familia kuja pamoja kuwa kanisa.
Religion has tried to split and separate the church.
Dini imeweza kutenganisha kanisa.
By having these women night,
kuwa na mikutano ya wanawake.
Men night,
mikutano ya waume.
And children youth night,
mikutano ya vijana.
I say incorporate it all together as you come to the house of God.
Nasema ya kwamba ni vizuri kuunganika pamoja wote unapoingia katika nyumba ya Mungu.
Youth, amen, vijana, men and women sitting together.
Waume, wake, wote wameketi pamoja.
Fellowshipping together.
Wakimshukuru Mungu pamoja.
And participating in the church of our Lord Jesus.
Na kufanya katika ushirika wa Kristo Bwana Yesu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
It's good to be saved today.
Ni vyema kuokoka siku ya leo.
And amen, we ought to know, husbands, if you heard me preach in this church many times.
Nahitaji kujua ya kwamba waume jinsi tunavyohubiri kanisani.
How to treat your wives.
Jinsi ambavyo yahitaji uweze kumchukulia mke wako.
Amen. You ought to treat your wife with respect.
Unahitaji kuweza kumheshimu mume wako.
First off, you ought to marry her properly.
Na kwanza wahitaji kumuoa katika njia inayostahili.
And then, amen, you have to look after her.
Na kisha wahitaji kumwangalia katika mahitaji yake.
We must put away all types of tribalism.
Lazima tuweke mbali kila vitu vyote vya ukabila.
Tribalism.
Ukabila kwa jumla.
How many know, amen, the real tribe, amen, of Christianity, what it is?
Je, ni wangapi ambao wanajua kabila la Wakristo ni lipi?
What tribe was Jesus from?
Yeah, Yesu Kristo alikuwa katika kabila gani?
Amen.
Kutoka kabila gani?
The tribe of Judah. Hallelujah.
Kutoka katika kabila la Yuda.
So we got to put aside all this stuff. Not only will the church be better.
Kwa hivyo tuondoe mambo ya ukabila yote ili kwamba kanisa liwe nzuri.
Amen. But Kenya would be much better.
Na pia hata Kenya itakuwa taifa nzuri zaidi.
The Bible says to love your neighbor as yourself.
Biblia inasema ya kwamba umpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe.
And this is how we ought to love one another.
Na hivyo ndivyo tunahitaji kupendana moja kwa mwingine.
With a pure heart.
Na moyo ulio wazi.
Fervently, fervently.
Kuishi kushikamana pamoja.
Ought to love our brother and our sister in the Lord.
Zaidi katika kumpenda ndugu na dada ambaye ameokoka.
Hallelujah.
Amen.
How shall the whole world know that you're my disciple?
Je, ulimwengu utapataje kufahamu ya kwamba ninyi ni wafuasi wangu?
Jesus said that, he made that statement. The whole world shall know that you're my disciples by what?
Yesu Kristo alisema ya kwamba ulimwengu utafahamu ya kwamba ninyi ni wafuasi wangu kupitia kwa chizi.
Who can answer that today here in the congregation?
Unafanya nini katika umati huu siku ya leo?
How shall you be known? How shall we be known? The whole world shall know that we are the disciples of Jesus.
Itakuwaje ya kwamba ulimwengu upate kufahamu ya kwamba sisi ni wafuasi wa Kristo Yesu?
Who can answer? Amen.
By listening about Jesus.
Amen. By the love.
Pitia kwa upendo.
You have.
Ulio nao.
One for another.
Moja kwa mwingine.
That's how the whole world shall know you are my disciples.
Hivyo ndivyo ulimwengu wote utakapofahamu ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu kweli.
Not how many dead that you raise from, how many people you raise from the dead.
Si kwamba umefua wafu wangapi.
Not how many great visions you've had.
Si kwamba umekuwa na maono makubwa kiasi gani.
Hallelujah. Not how many countries have you visited.
Si kwamba umetembea mataifa mangapi.
But by the love you have one for another.
Lakini utapata kufahamika kupitia kwa upendo ulio nao mmoja kwa mwingine.
No, you are my disciple.
Basi ulimwengu utafahamu ya kwamba ninyi ni wafuasi wangu.
Well, we praise God for that, amen.
Nashukuru Mungu kwa ajili hiyo.
We stay in the word of God.
Tukae katika neno la Mungu.
And we don't become too high minded.
Na ili ya kwamba tusitazamie mambo ya juu.
And I preached on when the bride has made herself ready and prepared herself.
Nilihubiri ya kwamba wakati bi harusi atajiweka tayari.
And how you should know the truth and the truth shall make you free.
Na jinsi ambavyo unahitaji kujua ukweli na ukweli utakuweka huru.
And how in the last days people are turning away their ears from the truth.
Na pia chizi ambapo katika nyakati za mwisho watu watakataa ukweli.
And the preachers are accommodating them by not speaking the truth.
Na wahubiri watakubaliana nao kwa kutokuhubiri kweli.
No standards, no doctrines.
Na pata kuwa basi na viwango.
Amen.
Amen.
Preach, amen, how you ought to be a witness.
Nalikahubiri juu ya chizi wahitaji kuwa mashahidi.
After that the Holy Ghost has come upon you.
Baada ya ile roho kujilia.
How you'll be my witnesses, say the Lord.
Jinsi utakuwa mshahidi wangu, asema Bwana.
So amen.
Amen.
Are we here today to really know, get to know what the Word has to say? Are you listening to this radio broadcast? Wanting to know the truth and be made free? Or are you caught up in religion? You know, go to church on Sundays.
Amen?
Amen. And not even on time. Most people, they stroll in when they feel like. Amen.
Amen.
Hallelujah. Amen. You come to church, there's no standard of dress anymore. How do you dress?
Amen.
Amen. We need to look at some even of our mamas here in Africa, our grandmothers, how they dress. Amen. We need to be doing what they were doing back, amen, a generation ago. Going to church early and blowing the trumpets, amen. And calling people, amen, to come to church. Amen. Be careful. Now, they never had much then. They never had much. But many of them were happy in the Lord. And they loved to go to church on a Sunday. And other days in the week. And they were not found, amen, being late. As a matter of fact, they were in church early. Hallelujah.
Amen.
In church early, praying at the altar before church service. Praying for the pastor. And praying for their brethren. Amen, hallelujah.
Amen.
So Jesus is coming back for a glorious church without spot or wrinkle. And today I'm going to be preaching about how Jesus said, I will build my church, and that the gates of hell shall not prevail against it.
Na leo nitakuwa nikihubiria chinzi ambapo Kristo alisema ya kwamba nitalijenga kanisa na malango ya kuzimu hayataliweza.
You sort of had to put this together with my other preachings already that you've heard.
Hivi punde utaweka mahubiri haya yote pamoja kwa yote uliyoyasikia.
God said, he said, when the bride has prepared herself, then I'm coming back.
Ambapo Yesu alisema ya kwamba wakati bi harusi atakuwa tayari basi nitakuja.
Because the preparation of the church is the body of Christ.
Maana maandalizi ya kanisa ni mwili wa Kristo.
And as you read in Ephesians, and I don't have time to go there now, you can go there.
Unaweza kusoma katika Waefeso.
Amen. When the body is fit, firmly fit together.
Wakati mwili umeungamanika pamoja viungo vyote.
By the expression of itself in love.
Kupitia kwa upendo.
Every member working within the body of Christ.
Kila kiungo kikifanya kazi katika mwili wa Kristo.
So the church that Jesus Christ is coming back for.
Ile kanisa ambalo Yesu Kristo anarudi kwa ajili yao.
It'll be a church of one mind.
Itakuwa ni kanisa ambalo lina mawazo moja.
They'll all be speaking the same thing.
Watakuwa kinena jambo moja.
There'll be no divisions among them, the Bible says.
Hakutakuwa na migawanyiko, Biblia inasema.
And there'll be some pastors.
Na kutakuwa wengine ni wahubiri.
There'll be prophets.
Wengine ni wachungaji, manabii.
Teachers.
Wengine ni walimu.
And evangelists.
Wengine ni wainjilisti.
And it even says apostles.
Na wengine ni mitume.
But I think God has a bit of work to do yet.
Lakini naamini Mungu bado ana kazi nyingi ya kufanya.
I hear a lot of people in Africa, they call themselves apostles.
Nasikia watu wengi wakisema mimi ni mitume.
And I hear some too in North America now, it's becoming very common.
Pia kule Marekani ya kaskazini wakisema mimi ni mtume.
Let me ask you this question, apostle.
Acha nikuulize wewe uliye mtume swali.
When you walk down the street, does your shadow heal people?
Wakati je unapotembea mjini kivuli chako chaponya mtu?
When you walk down the street, does your shadow heal people?
Je, unapotembea mjini, kivuli chako champonya mtu?
We need to be careful before we start calling ourselves apostles.
Amen.
Jesus said, call yourselves one another brethren.
Yes,
amen.
Not masters.
Not masters. Rabbi. Amen. Hallelujah.
Amen.
It's enough that we be all as brethren.
Sisi ni wapendwa.
Hallelujah.
Amen.
I said that to a man one day I met him.
Nilisema hivyo kwa mtu mmoja siku moja nilipompata.
Who told you were an apostle?
Kamwambia je, nani aliyekwambia wewe ni mtume?
Your own self.
Wewe mwenyewe?
Hallelujah. I tell you, before I would call myself an apostle, I think I'd have to look at Paul for a while.
Kabla sijaweza kujiita mimi ni mtume nitamwangalia ama kuangalia maisha ya Paul.
And I'll be preaching that a little later on.
Nitaweza kuhubiri mahubiri hayo wakati mwingine.
About this man Paul.
Juu ya mtu huyo Paulo.
What he was and how he was suffering.
Kile alichosimamia na mateso aliyopata.
Are you a servant unto all men?
Je, wewe ni mtumishi kwa wote?
Are you losing your life for the poor?
Unapoteza maisha yako kwa ajili ya watu wasiojiweza.
Amen. Or you're more interested in how many churches you can plant and how much money we can bring in.
Unajalisha tu je nitafungua makanisa mangapi?
Praise the Lord, amen.
Amen.
Out there in Radio Land.
Katika unasikia radio.
I hope you're getting the blessing today.
Naamini unapokea baraka siku ya leo.
Amen.
Amen.
And as you listen to the end of the service, you'll get some little information.
Unaposikiliza mahubiri haya utapata kupata ujumbe.
How you can write me for prayer?
Jinsi unaweza wasiliana pamoja nami na kuhitaji maombi.
Hallelujah.
Amen.
On my webpage will be there.
Na itakuwa pia na njia ya kunipata katika tubudhi.
But the main thing is you need to know Jesus.
Lakini jambo muhimu ni kwamba unahitaji kumjua Yesu.
Hallelujah.
Amen.
The main thing is you need to know Jesus.
Unahitaji zaidi kumjua Yesu.
And the power of his resurrection.
Na nguvu za ufufuo wake.
The Bible says this, always bearing about in our body the dying of the Lord.
Biblia inasema ya kwamba kila wakati tukumbuke katika miili yetu kifo cha Bwana Yesu.
And I set the corn of wheat, maize.
Na inasema ya kwamba ila mbegu ifike na hata kufa.
Fall into the ground and die.
Isipoanguka mchangani na kufa.
It's of no use.
Haitaweza kuwa na maana, maana itazaa.
It's just sitting there in the package.
Itakuwa imekaa pale tu.
Or in the tin.
Ama iko katika mkebe.
But when you plant it,
lakini unapoiweka katika kwenye ardhi,
and you water it,
na unaipa maji,
amen.
Amen.
It brings forth fruit.
Basi inazaa matunda.
Amen.
So we have to die.
Kwa hivyo tunahitaji kufa kama mbegu.
I woke up the other morning at about 3 a.m.
Kati moja niliamka usiku saa 9 asubuhi.
This is the kind of visions I get.
Na haya ndio maono napata.
And this is the kind of revelations that I get. Amen.
Ndio ufunuo napata.
Hallelujah.
Amen.
I woke up and I was thinking, except a man lose his life,
na nikawaza ya kwamba hadi mtu apoteza maisha yake,
and he can't find it.
Hawezi kuyapata basi.
And that's like many of us out there.
Na ndio kama wengi walio kule nje.
And perhaps even me.
Na hata labda mimi.
I was asking God, God, have I fully lost my life yet?
Nikaanza kuuliza Mungu, je, mimi nimepoteza maisha yangu kweli ili niyapate?
When you lose your life, you're lost.
Wakati unapoteza maisha yako, unapoteza.
You're lost.
Unapoteza.
And if you're not in a place, you're not saying, God, this direction?
Iwapo uko katika mahali ambapo uulize Mungu, je, naenda katika njia hii?
Or do I go this direction in the road?
Ama nitaji kwenda njia hii, Bwana?
Or this direction, God?
Ama niweze kwenda njia hii nyingine?
And you're calling on God.
Na unamuitia Mungu.
If you always know the way, you're not lost.
Iwapo kila wakati unafahamu njia unayohitaji kwenda, basi hujapotea.
You still have your life.
Ni kwa sababu uko jinsi ulivyo.
But you won't find it till you lose it.
Lakini uweze kuipokea ama kuipata hadi upoteze.
And when you lose it, you'll have to call upon God with all your heart.
Na utakapopoteza itahitaji umuitie Mungu kwa moyo wako.
You're going to say, God, I don't know the way.
Na useme Mungu sijui njia.
I don't know how to get there.
Sijui jinsi ya kufika pale.
I can't do this.
Siwezi kufanya hivi.
And I can't do that, Lord.
Siwezi kufanya hii pia.
Show me the way, Lord.
Pata kunionyesha Mungu njia.
Then he's going to say, no problem, my servant.
Kisha Mungu atasema basi ndio hii.
I'll show you the way.
Nitakuonyesha njia.
Because the way he died on the cross.
Maana yeye alikufa pale msalabani.
2,000 years ago.
Miaka 2,000 iliyopita.
And he said, I am the way.
Na akasema mimi ndio njia.
And I am the truth.
Mimi ndio kweli.
And I am the life.
Nami ndio uzima.
So many of us can't find the way.
Wengi hawawezi kuipokea ile njia.
In the wilderness that we're supposed to be in.
Katika mahali na jangwa ambao tunahitaji kuwa.
We can't find it because we've not yet lost ourselves.
Hawawezi kuipata ni kwa sababu hatujakubali kuipoteza.
And we're still going in our own direction.
Bado tunaenda katika njia na ufahamu wetu.
But when you really lose your life.
Utakapopoteza maisha yako kwa kweli.
You won't know which way to go only by the Spirit.
Utashindwa niende wapi ila uongozwa na Roho Mtakatifu.
Hallelujah. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
Jinsi wengi wanavyoongozwa na Roho Mtakatifu, hao ni wana wa Mungu.
Praise God.
Amen.
And if you haven't been baptized with the Holy Ghost yet, you can't be led.
Na iwapo hujabatizwa na Roho Mtakatifu, huwezi kuongozwa.
Amen. Keep calling on him to be filled.
Zidi kumuitia Bwana ili kwamba apate kujaza.
And then where he leads you,
na
you will follow.
Atakapo kuongoza utafuata.
And you'll say, Lord, I don't want to go there though, Lord.
Utasema Bwana sihitaji kwenda huko.
And you'll hear a voice saying,
utasikia sauti kuambia,
this is the way, walk ye in it.
Hii ndio njia wahitaji
kutembea. To the Spirit of the living God.
Kupitia kwa Roho Mtakatifu.
No, Lord, I want to go this way.
Lakini unasema Bwana nahitaji kwenda njia
hii. I want to get a 20-acre farm, amen, and grow lots of maize.
Nataka nipate heka 20,000 niweze kulima mahindi.
I want to grow lots and become rich and become a big rich farmer.
Nataka niweze kuwa mimi ni mkulima mkubwa tajiri.
Amen. Just take your time.
Lakini chukua muda wako.
Maybe one day God could bring you that place.
Labda siku moja Mungu ataweza kuafikia maono yako.
Maybe one day God will give you the business and you'll get there.
Siku moja Mungu atakubariki na biashara yako.
But the first thing you have to learn is this, you must give, give, give.
Lakini kwanza wahitaji kujifundisha jinsi ya kutoa, kutoa kila wakati.
Learn by giving.
Jifundishe kwa kutoa.
Because you cannot get anywhere if you don't give.
Maana huwezi kufika mahali usipotoa.
And this is not just 10%, to give your life.
Na si asilimia 10 tu.
To give everything unto Jesus.
Kumi, lakini kutoa maisha yako kwa
and then when you get lost in the wilderness.
Na utakapopotea katika jangwa.
And you can't find your way.
Na huwezi kupata njia yako tena.
And it seems like God has left you.
Na inaona ya, unaona ya kwamba Mungu amekusahau na
kuacha. Seems like there's no God anymore.
Unaona ya kwamba Mungu hayuko tena.
Been so long you heard from him.
Ni kama ni zamani tangu
usikie kutoka kwake. All of a sudden, amen.
Na kisha punde tu.
The door will be opened.
Mlango utaweza kufunguka.
And God will be there for you.
Na Mungu atakuwa pale
kwa ajili yako. But he won't be there if you're not lost.
Lakini hatakuwa pale iwapo hujapotea.
Because you got to lose something before you find it.
Kwa sababu unahitaji kupoteza kitu kabla uweze kupata tena.
And when you lose your life, you're going to find it.
Na unakapopoteza maisha yako utapata tena.
Jesus found his life all the way to the cross.
Yesu alipata maisha yake kwa kupitia kwa msalaba.
What's your cross?
Je, msalaba wako ni nini?
The Bible says that a man ought to deny himself.
Biblia inasema ya kwamba mtu lazima ajikane mwenyewe.
And take up his cross.
Achukue msalaba wake.
Daily.
Siku, kila siku.
Daily.
Kila siku.
And come and follow me.
Na aweze kumfuata, kunifuata.
Some of you, your lives are in much confusion.
Wengi maisha yako, labda yamechanganyikiwa.
Amen. You're not hearing nothing to help you.
Hausikii chochote ambacho ni cha faida kwako.
And God is trying to bring you through with the little you know.
Na Mungu anajaribu kusaidia kwa ule uchache unaojua.
You need to find a church where there's a Holy Ghost filled pastor.
Unahitaji kupata mahala ambapo kanisa kuna mhubiri.
Called by God.
Ameitwa na Mungu.
Preaching the truth.
Akihubiri kweli.
Amen.
Amen.
So let me get into the text today.
Tusome katika andiko la leo.
And that's Matthew chapter 18.
Mathayo 18.
And Jesus had just talked to Peter.
Yesu Kristo alikuwa amezungumza pamoja na Petero.
And Peter had told him that he was the Son of God.
Na Petero akamwambia ya kwamba wewe Yesu ndiye mwana wa Mungu.
Hallelujah. God had revealed that unto Peter.
Kwa sababu Mungu alikuwa amemfunulia Petero.
In the verse 17.
Na mstari wake wa 17.
And actually we'll go into verse 16.
Na tusome pia 16.
And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So that's Matthew 16, verse 16 and 17.
Mathayo 16 na mlango mstari wake wa 16. Simeoni Petero akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni.
Amen. God had revealed to him,
Mungu alikuwa amemfunulia
Peter, who Jesus was.
Petero kwamba Yesu ni nani.
Hallelujah. And Jesus had called him blessed because of that.
Na Yesu Kristo akamuita mbarikiwa kwa ajili ya hayo aliyoyanena.
And verse 18 says this.
Na mstari wa 18 unasema hivi.
And I say unto thee, thou art Peter.
Nami nakwambia wewe ndiwe Petero.
The small stone.
Na juu ya mwamba.
Amen. The little rock.
Mwamba mdogo.
Petros.
Petero.
Means small stone.
Inamaanisha kwamba mwamba mdogo.
Kidogo, as he would say here. Amen. Thou art Peter, the small rock.
Wewe ndiwe Petero, mwamba mdogo.
And he said, Thou art Peter, and upon this rock, Jesus.
Na akamwambia na juu ya mwamba huu, Yesu.
Read it this way. And upon this rock, he said, me.
Na juu ya mwamba huu, Yesu Kristo, si Petero.
The church was not built upon Peter, it was built upon Jesus Christ, Son of the living God. And he was telling Peter, thou art the small stone, Peter. But upon this rock, Jesus. I say, Jesus, I will build my church. Good thing he didn't build it upon Peter, amen.
Jambo muhimu kwamba hakujenga juu ya Petero.
It wasn't too long that Paul had to come along and rebuke him.
Maana ikuchukua muda na Paulo akaja na kumkemea Petero.
He's starting to go back to the way of the Jews.
Maana alikuwa amekuja na kuweza kuingia nyuma katika mafundisho.
In the book of Acts, read it.
Wayahudi kujifundisha katika.
But because he was built upon
Matendo ya Mitume.
The large rock.
Maana Biblia imejengwa juu ya mwamba huu.
He was corrected and got it right.
Maana akaweza kurekebika na kaipokea chinzi ilivyo sawa sawa.
And he became the great man of God that he was supposed to be.
Na akaweza kuwa mtumishi wa Mungu mkuu.
So he said, Peter, you are the small stone.
Kwa hivyo Yesu akamwambia Petero, wewe ni mwamba.
Contrary to what the Catholics preach.
Usijalishe juu ya wakristo wa Katoliki chinzi wanapo.
Try to make Peter their first pope.
Kufanya kwamba Petero ndiye popo kwanza.
Thou art Peter and upon this rock me, Jesus Christ.
Lakini Yesu akamwambia wewe ndiye Petero.
Not you, I will build my church.
Mimi Yesu Kristo nitajenga.
And the gates of hell shall not prevail against it.
Amen.
And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven.
Na nitaweza kupa funguo wa ufalme wa mbingu.
And he'll give unto you the keys of the kingdom of heaven.
Nitakupa wewe funguo wa ufalme wa mbingu.
And whatsoever thou shalt bind on earth,
na chochote ambacho utakifunga duniani,
shall be bound in heaven.
Kitafungwa pia mbinguni.
And whatsoever thou shalt loose on earth,
na lote ambalo utalifunga mbinguni
shall be loosed in heaven.
Utalifunga mbinguni litafungwa.
Hallelujah.
Amen.
So he has given commission to Peter.
Kwa hivyo anampa amri kuu Petro.
Peter, to the power and the anointing of the Holy Ghost.
Kwa kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
I will put upon you to my name.
Kwamba nitaweka juu yako jina langu.
To the name of Jesus.
Kupitia kwa jina la Yesu.
That is no weapon that will be formed against you will ever be able to prosper.
Hapana silaha ambayo inakuja kinyume nawe itaweza kufaulu.
Because of that Peter was in jail not too many years later, amen.
Kwa sababu hiyo Petero aliweza kuwekwa gerezani miaka
mitatu. And were getting ready to cut his head off with a sword.
Aliweza kumtoa kumkata kichwa chake.
He was laying there in chains between two guards.
Kwa pale alikuwa amechungwa
watu walikuwa guards all around him, amen. Hallelujah.
Amen.
He had guards all around him. Hallelujah. Thank you, Jesus. And an angel came in.
Lakini malaika akaja.
And smote him.
Na akaweza kumuondoa.
Can you visualize this?
Je, unaweza kuangalia uhalisi wa mambo
haya? A man is getting ready to lose his head.
Ya kwamba mtu yuko tayari.
And he's asleep.
Hallelujah.
And had to be woken up by an angel.
Na anainuliwa na kutoka kwa usingizi pamoja na malaika.
And if somebody steals a tin of maize belonging to us.
Na mtu akiiba kituo mkebe mmoja wa mahindi.
We're ready to take him to court. Amen.
Tuko tayari kumpeleka gerezani ama kwenye.
Hallelujah. Or someone steals one of our cuckoos.
Ni hapo mtu ataiba kuku wako.
He was getting ready to lose his head.
Lakini tazama Petero alikuwa tayari ili kwamba apate.
Because Jesus had said, I will build my church.
Sababu Yesu alisema nitajenga.
And the gates of hell shall not prevail against it.
Malango ya kuzimu hayataweza kulishinda.
And Peter, amen, I'll be there in that jail cell with you.
Na Petero nitakuwa pamoja nawe gerezani.
And when the devil comes try to take you down.
Na wakati shetani atakuja ili kwamba akuchukue.
Many other things, amen.
Na vitu vingine vingi.
And preacher and Peter raised the dead.
Na Petero aliweza kufufua wafu.
Why? Because Jesus said, I will build my church.
Kwa sababu Yesu Kristo alisema nitalijenga kanisa.
And he's building his church today, amen.
Na analijenga kanisa lake siku ya leo.
And he's calling out his people today, amen.
Na watu wake leo hii.
But to get there you must come out of the unclean thing.
Lakini ili ufike hapo lazima utoke katika vitu vizito.
We're coming into the last days, amen.
Maana tunafika katika nyakati za mwisho.
And as it reads in Revelation chapter 18.
Na ukisoma katika Ufunuo 18.
Which I'll preach later again.
Ambao utahubiri baadaye.
Jesus said to come out.
Yesu alisema toka ndani katika vitu vilivyo vichafu.
And I will be your God.
Nami nitakuwa Mungu wako.
And you will be my witness.
Nanyi mtakuwa mashahidi wangu.
Because the church has become a habitation of every kind of a foul bird.
Kwa sababu kanisa imekuwa ni mahali pa vitu vilivyo vichafu na
mabaya. But I prophesy in the name of Jesus today.
Na nabii kwa jina la Yesu siku ya leo.
That God said he was going to build his church.
Kwamba Mungu alisema atalijenga kanisa.
And that the gates of hell would not prevail against it. And that every weapon that is formed against it, it cannot prosper. For I, the Lord God, declares these things in the name of Jesus. As we stand up and shout today, as we close out, sing with a shout today. hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Praise you, Jesus.